Deuteronomy 11 verse 1. Ngalokho othanda uJehova uNkulunkulu wakho, ugcine imfanelo yakhe nezimiso zakhe, nezahlulelo zakhe nemiyalo yakhe izinsuku zonke. Verse 2. Yazini namuhla ukuba angikhulumi kubantwana benu abangazanga nabangabonanga ukulaya kukaJehova uNkulunkulu wenu, ubukhulu bakhe nesandla sakhe sinamandla nengalo yakhe eluliweyo. Verse 3. Nezibonakaliso zakhe nezenzo zakhe owazenza phakathi kweGibhithe kuFaro inkosi yaseGibhithe nakulo lonke izwe lakhe. Verse 4. Nowakwenzayo kuyo impi yaseGibhithe nakuwo amahashi abo nakuzo izinqola zabo nokwenza kwakhe ukuba amanzi olwandle olubomvu abaminze ekunigxosheni kwabo nokubabhubhisa kukaJehova kuze kube namuhla. Verse 5. Nowakwenzayo kuwehlane naze nafika kule ndawo. Verse 6. Nowakwenzayo kuDathani naku-Abhiramu amadodana ka-Eliyabe kaRubeni ukuthi umhlaba wavula umlomo wawo wabagwinya nabendlu yabo namatende abo nayonke imfuyo eyabalandelayo phakathi kwabo bonke abakwa-Israyeli. Verse 7. Ngoba amehlo enu abonile zonke izenzo ezinkulu zikaJehova azenzileyo. Verse 8. Ngalokho niyakugcina yonke imiyalo engikuyala ngayo namuhla ukuba nibe namandla ningene nilidle izwe eniwela ukuya kulo ukulidla. Verse 9. Nokuba nandise izinsuku zenu ezweni uJehova alifungela oyihlo ukubanika lona nenzalo yabo izwe elivame ubisi nezinyosi. Verse 10. Ngokuba izwe ongena kulo ukulidla alinjengezwe laseGibhithe enaphuma kulo, lapho kwahlanyela khona imbewu yakho, wayinisela ngonyawo lwakho njengesivande semifino. Verse 11. Kepha izwe niya kulo ukulidla liyizwe lezintaba nelezigodi, liphuza amanzi emvula yezulu. Verse 12. Izwe elinakekelwa nguJehova uNkulunkulu wakho, amehlo kaJehova uNkulunkulu wakho akulo njalo kusukela ekuqaleni konyaka kuze kube sekupheleni konyaka. Verse 13. Kuyakuthi umani lilalela nokulalela imiyalelo yami enginiyala ngayo namuhla ukuba nimthande uJehova uNkulunkulu wenu, nimkhonze ngayo yonke inhliziyo yenu nangawo wonke umphefumulo wenu. Verse 14. Ngiyakuninika imvula yezwe lakini ngesikhathi sayo, imvula yokuqala nemvula yamuva ukuba ubuthe amabele akho newayini lakho namafutha akho. Verse 15. Ngiyakunika izinkomo zakho utshane emadlelweni akho, uyakudla usuthe. Verse 16. Xwayani funa inhliziyo yenu ikhohliswe, niphambuke nikhonze abanye onkulunkulu nikhuleke kubo. Verse 17. Intukuthelo kaJehova invuthela vale izulu ukuze ungabikho mvula, izwe lingabe lisaletha izithelo zalo, niphele masinyane ezweni elihle uJehova aninika lona. Verse 18. Niyakuwabeka la mazwi ami enhliziyweni yenu nasemphefumulweni wenu, niwabophe abe luphawu esandleni senu, abe isikhumbuzo phakathi kwamehlo enu. Verse 19. Niyakuwafundisa abantwana benu, ukhulume ngawo lapho uhlezi endlini yakho, nalapho uhamba endleleni, nalapho ulala, nalapho uvuka. Verse 20. Uyakuwalonda ezinsikeni zomnyango wendlu yakho nasemasangweni akho. Verse 21. Ukuba zandiswe izinsuku zakho nezinsuku zabantwana benu ezweni uJehova alifungela oyihlo ukubanika lona njengezinsuku zezulu phezu komhlaba. Verse 22. Ngokuba uma nigcina nokugcina yonke le miyalo enginiyala ngayo ukuba niyenze, nimthande uJehova uNkulunkulu wenu, nihambe ngazo zonke izindlela zakhe, ninamathele kuye. Verse 23. uJehova uyakuzixosha zonke lezi zizwe phambi kwenu, nizidle izizwe ezinkulu nezinamandla kunani. Verse 24. yonke indawo lapho amatho onyawo lwakho eyakunyathela khona iyakuba ngeyenu kusukela ehlane laselebanoni nasemfuleni umfula u-Eufrate kuze kube selwandle olungasemuva lube ngumkhawulo wenu. Verse 25. Akuyukubakho muntu ongema phambi kwenu. UJehova uNkulunkulu wenu uyakubeka ingebhe novalo ngane ezweni lonke eniyakunyathela kulo njengalokho akhuluma kini. Verse 26. Bheka, ngibeka phambi kwakho namuhla isibusiso nesiqalekiso. Verse 27. Isibusiso uma nilalela imiyalelo kaJehova uNkulunkulu wenu enginiyala ngayo namuhla. Verse 28. Nesiqalekiso uma ningayilaleli imiyalo kaJehova uNkulunkulu wenu kepha niphambuka endleleni enginiyale ngayo namuhla ukulandela abanye uNkulunkulu eningabaziyo. Verse 29. Kuyakuthi lapho uJehova uNkulunkulu wakho eyakukungenisa ezweni oyakulo ukulidla usibeke isibusiso entabeni yaseGerizimu nesiqalekiso entabeni yaseEbali. Verse 30. Angithi zipesha kweJodani ngalapha ya kwendlela yasentshonalanga ezweni lamaKhanani ahlala eArabha malungana neGiligadi ngaseceleni kwama-Oki aseMorena. Verse 31. Ngokuba niyakuwela iJodani ningene ukulidla izwe uJehova uNkulunkulu wenu aninika lona nilidle nihlale kulo. Verse 32. Niyakugcina ukuzenza zonke izimiso nezahlulele ngizibeke phambi kwenu namuhla.